y'amaso yanjye yabonye biruta ibyo nakumvisheho nabonye ibireze iyo mbitekereshejeho mbura amagambo nakoresha ngushimira uko bukeye n'uko bwije niko nsubiza amaso inyuma maze nkibuka nkibuka aho wankuye nkibuka uko wansahuye ndagushimira narakubonye njyewe narakubonye ni njyewe wakwibone narakwibone
Peace.